tukutane katikati tukutane katikati yo.
Swabri made it, made it.
Come on, look to my face, look to my eyes, oh. Baby girl, you go get to realize it, for you are not fake. Mtam kama cake, ukiongea wafanya melody. Baby girl, you go get to realize it, for you are not fake. Mi mtu mwapesako, ni bebe kwa pakacha. Unipeleke kwa ndugu zako, tukachizi chakacha. Mi na wewe kama mapacha.
Tukutane katikati.
Shika hapa, shika pale, shika kule. Tukutane katikati.
Tukutane katikati.
Ya kukute mazuri tu, mabaya kuache mwenyewe. Kama kuna makosa uliyofanya mimi ndo nilaumiwe. Achana na mambo ya kupita yatafanya uchelewe. Nipo hoi hoi, hospitali moi, doctor ni wewe.
Haya,
mi mtu mwa pesako, ni bebe kwa pakacha. Unipeleke kwa ndugu zako, tukachizi chakacha. Minawe kama mapacha.
Tukutane katikati.
Shika hapa, shika pale, shika kule. Tukutane katikati.
Tukutane katikati,
yeah. Tukutane katikati, yeah. Yeah. Tukutane katikati, yo. Slap si. Tukutane katikati, yeah. Tukutane katikati, yo.
It's about good sound, baby. You're my man, Swabri Merity, Mr. Pianolist.